We thank you, Lord, that we can be together once again.
Siyabonga Nkosi ukuba singaphinda sihlangane.
We thank you for that great privilege that we can gather around your word.
Sikubonga Nkosi ngaleyo nhlanhla enkulu kangaka ukuba sikwazi ukuhlangana ngezwi lakho.
At the same time, we would like to be in the attitude of sitting at your feet.
Kanti futhi Nkosi sifisa ukuba sengathi singahlala ezinyaweni zakho.
And hear you speak to us.
Sikuzwe wena ukhulume nathi.
Amen.
Amen.
We'll read from Judges chapter 7.
Sizofunda kwabahluleli kusisahluko sesikhombisa.
Early in the morning, Jerubbaal, that is Gideon, and all his men camped in the spring of Arad. The camp of Midian was north of them in the valley near the hill of Moreh. The Lord said to Gideon, "You have too many men for me to deliver Midian into their hands, in order that Israel may not boast against me that her own strength has saved her. Announce now to the people, anyone who trembles with fear may turn back and leave Mount Gilead." So 22,000 men left while 10,000 remained. That's up to 3.
Kusukela evesini lokuqala. UJerubhali, onguGideoni, nabantu bonke ababenaye, bavuke ekuseni, bamisa ngasemthonjeni waseHarodi. Ikhamu lakwaMidiyani laningasenyakatho kwabo ngasegqumeni laseMore esigodini. UJehova wathi kuGideoni, "Abantu abanawe baningi kakhulu ukuba nginikele abakwaMidiyani esandleni sabo. Funa u-Israyeli aziqhenye ngakimi ngokuthi isandla sami singisindisile. Ngalokho memeza ezindlebeni zabantu uthi, owesabayo ethuthumela makabuye amuke entabeni yakwaGiliyadi." Kwabuya abantu abayizinkulungwane ezingamashumi amabili nambili, kwasala abayizinkulungwane eziyishumi.
But the Lord said to Gideon, "There are still too many men. Take them down to the water, and I will sift them for you there. If I say, this one shall go with you, he shall go. But if I say, this one shall not go with you, he shall not go."
UJehova wathi kuGideoni, "Abantu basebaningi, behlisele ngasemanzini, ngikulingele bona khona. Kuya kuthi lowo engizakusho ngaye kuwe ukuthi lo uzakuhamba nawe, yena ahambe nawe. Nalowo engizakusho ngaye kuwe ukuthi lo akayikuhamba nawe, yena akayikuhamba."
So Gideon took the men down to the water. There the Lord told him, "Separate those who lap the water with their tongues like a dog from those who kneel down to drink."
Wayebehlisela abantu ngasemanzini. UJehova wathi kuGideoni, "Bonke abachapha amanzi ngolimi lwabo njengokuchapha kwenja, babeke bodwa. Kanjalo nabo bonke abaguqa ngamadolo ukuba baphuze."
300 men leapt with their hands to their mouths. All the rest got down on their knees to drink.
Umumo wabachaphayo bebeka isandla emlonyeni wawungamadoda angamakhulu amathathu. Kepha bonke abanye abantu baguqa ngamadolo ukuba baphuze amanzi.
The Lord said to Gideon, "With the 300 men that leapt, I will save you and give the Midianites into your hands. Let all the other men go, each to his own place." So Gideon sent the rest of the Israelites to their tents, but kept the 300 who took over the provisions and trumpets of the others.
Wayesithi uJehova kuGideon, ngalawo madoda amakhulu amathathu axhaphayo ngiza kunisindisa ngibanikele abakwaMidiyani esandleni sakho. Bonke abanye abantu mabahambe yilowo nalowo aye endaweni yakhe. Abantu basebethatha umphako ngesandla sabo namacilongo abo. Bonke abanye abakwa-Israyeli wabathuma kwaba yilowo nalowo etendeni lakhe. Wagcina lawo madoda amakhulu amathathu.
Now we could just read the following verses. I thought we won't read them, it's so long, but maybe you'll bear with us if we do so. Now the camp of Midian lay below him in the valley. During that night the Lord said to Gideon, "Get up, go down against the camp, because I am going to give it into your hands. If you are afraid to attack, go down to the camp with your servant Purah and listen to what they are saying. Afterward you will be encouraged to attack the camp." So he and Purah, his servant, went down to the outposts of the camp. The Midianites, the Amalekites, and all the other eastern peoples had settled in the valley, thick as locusts. Their camels could no more be counted than the sand on the seashore.
Sizofunda amanye amavesi futhi la bengithi ngeke siwafunde ngoba made kakhulu kodwa ake nisibekezelele siwafunde. Ikamu lakwaMidiyani laliphansi kwakhe esigodini. Kwathi ngalobu busuku uJehova wathi kuye, "Vuka wehlele ekamu ngokuba sengilinikele esandleni sakho. Kepha uma wesaba ukwehla, yehla nophura udibi lwakho niye ekamu. Uzakuzwa ukuthi bathini andukuba kuqiniswe izandla zakho ukuba wehlele ekamu. Khona wehla nophura udibi lwakhe emaphethelweni abahlumileyo abasekama. AbakwaMidiyani nama-Amaleki bonke nabo bonke abasempumalanga bahlale esigodini njengesikhonyane ngobuningi. Amakamela abo ayenganakubalwa angangesihlabathi esisogwini lolwandle ngobuningi."
Now you just carry on at the 15th verse. "When Gideon heard the dream and its interpretation, he worshipped God. He returned to the camp of Israel and called out, 'Get up. The Lord has given the Midianite camp into your hands.' Dividing the 300 men into three companies, he placed trumpets and empty jars in the hands of all of them with torches inside."
Sizoqhubeka evesini leshumi nanhlanu. Kwathi uGideoni ekuzwa ukulandwa kwephupho nokuchazwa kwalo, wakhuleka wabuyela ekamu lakwa-Israyeli wathi, "Vukani, ngokuba uJehova unikele esandleni senu impi yakwaMidiyani." Wahlukanisela amadoda angamakhulu amathathu izigaba ezintathu, kwawanika kwaba yilo leyo naleyo amacilongo ezandleni zawo, nezitsha ezingenalutho nezimbhaqa zisezitsheni.
"Watch me," he told them, "follow my lead. When I get to the edge of the camp, do exactly as I do."
Wathi kuwo, "Ngibukeni, nenze kanjalo. Bhekani, nxa nifika emaphethelweni ekamu, kuye kuthi njengalokho kwenza mina, nenze nani."
"When I and all who are with me blow our trumpets, then from all around the camp blow yours and shout for the Lord and for Gideon."
"Nxa ngibetha icilongo, mina nabo bonke abanami, bethani nani amacilongo nxa zonke zekamu, nithi eka Jehova neka Gideon."
So far.
sizogcina lapho.
I wish that God will give us eyes to see and ears to hear.
Ngifisa sengathi uNkulunkulu ngasipha amehlo okubona nendlebe zokuzwa.
Because in these days we talk a lot about things we've got no idea about.
Ngoba kulezi insuku sikhuluma okuningi ngezinto esazilutho ngakho.
We talk about spiritual things and ways of God.
Sikhuluma ngalokho kokomoya nangendlela kaNkulunkulu.
God doesn't hide it from us that his thoughts aren't ours.
uNkulunkulu akasifihleli kuba ukuthi imicabango yakhe akusiyona yethu.
And our ways aren't his.
Nendlela zethu akusizone zakhe.
One day many people will say, Lord, Lord, we did this and that. He'll shake his head. He says, I don't know you.
Ngolunye usuku abaningi bazothi senze ukuthi noguthi nokuthi egameni lakho uzonikini ikhanda ethi angazilutho ngalokho.
And that is not just something that can happen thousands of kilometers far away from us.
Futhi ngikhulumi ngokuthiza okwenzeka nje endaweni ekude nathi.
But it can happen right here.
Kodwa kungenzeka khona la.
We can talk about revival.
Singakhuluma ngemvuselelo.
And a person can be right in it and say there is no revival.
Umuntu angaba phakathi kulo irevival kodwa ethi ayiki revival.
There's a possibility that a person says we're in the middle of revival and it's all nonsense.
Futhi kungenzeka kuba umuntu ethi sinemvuselelo siphakathi kwayo kanti kuyinganekwane.
Here we find a work that is the direct result of the moving of the Holy Spirit.
Lana ke sithola izwi okuyimphumela yokusebenza kaMoya oNgcwele.
We can call this in modern language a mighty revival.
Ngolimi lwanamhlanje singakubuza lokho njengemvuselelo.
In the previous chapter, verse 34, we read that the Spirit of the Lord came upon Gideon and he blew a trumpet.
Kwisahluko esingaphambili kwalesi, sifunda lapho ukuthi umoya kaJehova wamboza uGideoni wabethi cilongo.
Now, our text is the result and the fruit of the moving of the Lord's Spirit or the coming of the Lord's Spirit over Gideon.
Lokho esikufundile kuyimphumela yalokho kwenzekile lapho umoya kaNkulunkulu umoya ngcwele wamboza wabaphezu kwakhe uGideon.
Now let's just see what happened and what this man of God said when he was moved by the Spirit.
Ake sibuke ukuthi kwenzenjani lapho umoya kaNkulunkulu wamboza wamnyakazisa indoda kaNkulunkulu.
When one reads this with a sound mind,
lapho kufunda lokho ngenqondo ephusile,
we are stunned by what we find.
Kuyasishaqisa lokho esikutholayo.
They were brought face to face with their enemies.
Bahlanganiswa babhekana nezitha zabo ubuso nobuso.
All their enemies joined forces.
Izitha zabo zonke zahlangana.
It wasn't just the Midianite nation.
Bengesisona isizwe saka Midian kuphela.
But all the Amalekites.
Kodwa ngisho namaMaleki.
And all the eastern nations.
Nezizwe zonke zabasempumalanga.
Opposing Israel.
Babhekana nabakwa-Israyeli.
So Israel was up against the whole world.
Kusho ukuthi uIsrayeli wabhekana nezwe lonkana.
Just as the Christian today is against the whole world.
NjengomKristu namhlanje ebhekene nezwe lonke.
Because the Lord Jesus tells the Christian, go into all the world.
UJesu uyamtshela umKristu ukuthi yana ezweni lonke.
And not only preach the gospel to all or broadcast by radio and then say, well, you've done what you should do.
Hayi ukuthi ushumayele kuphela noma usakaze ngomsakazo bese uthi sengifezile lokhu uNkulunkulu akakushilo.
He says, get hold of all these east nations and all the nations and make them disciples.
Uthi Yenza bonke babe abalandeli baka Jesu bonke basempumalanga nazo zonke izizwe.
And how shall they do that? In baptizing them into the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Bazokwenza kanjani lokho? Ngokubabhaphathisela egameni likaBaba nelendodana nelikaMoya oNgcwele.
We don't do that by baptizing people into water.
Asikwenzi lokho ngokubabhaphathisela emanzini noma ngamanzi.
In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit.
Kodwa ngegama likaBaba nendodana nekaMoya oNgcwele.
That may well be symbolic of what Jesus has said and meant it to be.
Lokho kungaba isithombe saloku Jesu owayishilo.
But you know that in the original text it doesn't say baptize them in the name. It says baptize them into the name.
Kodwa niyazi ukuthi ngesiGreek akusho ukuthi babhaphathise ngegama kodwa kuthiwa babhaphathisela egameni.
And the name signifies the character, the very nature of the one to whom that name belongs.
Igama limela lo muntu okuyigama lakhe ngisho nesimo sakhe sonke.
In other words, we should grab hold of the nations and baptize them into the very character and nature of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
Kusho ukuthi kumele kuba siye ezizweni zonke futhi sibabhaphathisela kuso isimo sika Baba kulo igama lakhe.
There is no work on earth of such a high standard and such good quality as that.
Awukho omunye umsebenzi okhona emhlabeni wonke jikelele onezinga eliphakeme njengalo msebenzi.
That's the highest degree.
Kungumsebenzi osezingeni elikhulu kunako konke.
That's the only true wisdom. The other is just worldly wisdom and foolishness.
Lokho kungukuhlakanipha okuyikona kona, okunye kungukuhlakanipha nje okwasezweni.
So the Lord puts the whole world before us.
UNkulunkulu ubeka izwe lonke phambi kwethu.
And he says, that's your mission field and that's the work you've got to do.
Uthi nansi insimu yakho okumele kuba uyisebenze.
And that's just as a great a challenge as the challenge Gideon and the Israelites were faced with.
Lokho kuyinselelo elingana nalenselelo uGideoni, uGideoni nabantu bakhe babebhekene nayo.
All these nations were as many as locusts and their camels as the sand at the seashore, nobody could count them.
Zonke lezi zizwe babefana njengesikhonyane ngobuningi namakamela abo ayengenakubalwa.
Now what would we do and what do we do today?
Thina senzani ke namhlanje?
The natural thing is we want recruits.
Okujwayelekile sifuna abantu bazosilekelela.
We'll try and get as many people we can get hold of.
Sifuna ukuthola abantu abaningi abazosilekelela.
That's the very thing Gideon did when he was prompted by the Holy Spirit.
Naye uGideoni wazama kona lokho lapho uMoya oNgcwele usebenza empilweni yakhe.
He blew that trumpet and the result was that thousands, actually 32,000, responded to that call.
Wabethi cilongo impumelelo yalokho kwabo ngokuthi izinkulungwane empeleni izinkulungwane zingamashumi amathathu nambili abantu bayeza kuyena.
32,000 responded to the missionary call.
Abayinkulungwane zingamashumi amathathu nenkulungwane zimbili baphendula lolubizo lokuthi abaye ukuyoshumayela ivangeli.
People that were prepared to go into the battlefield.
Abantu ababelungele ukuthi baye empini.
How wonderful if you could gather so many people today. I don't think it would take 24 hours, then the whole world would know about it.
Angithi kuyisimanga ukuhlanganisa abantu abaningi kangaka abalungele lo msebenzi. Angiboni ukuthi kuzothatha ama-hour awu-24 andukuba izwe lonke beliyokuzwa lokho.
That would make headlines all over.
That's revival. Mighty move of the Holy Spirit.
Kuzophuma ezindabeni zonke ukuthi hayi na imvuselelo nanga ukusebenza kukaMoya Ongcwele.
And then God came onto the scene and he made big headlines.
Wayesefika uNkulunkulu wenza okunye okuphambene okungathi esingathi kwaba sendabeni.
And he says, Gideon, you have too many people for me to move.
What Gideon, when unabantu abaningi kakhulu kunokuba ngingasebenza?
Can you understand that?
Uyakuzwa yini lokho na?
There are those thousands, humanly speaking, millions of people to be slain.
Nampa abantu abaningi izinkulungwane noma izigidi zabantu.
What are 32,000 compared with this multitude?
Let's just ball. It's got 32,000. Bayini moba katanisa na lezi kiti kiti zabant.
And God says, Gideon, I can't move because there are too many people.
Kuto tunkulunkulu, Gideon, angwazi ukusebenza ngoba baningi kakhulu.
Isn't that in direct opposition to the thinking of any Christian?
Lokho akuphambani ningo. Ngendlela amakholwa acabanga ngayo na.
We say we need more missionaries. Millions of people are dying.
Bathi hayi siyabadinga ama missionary. Ama million abantu bayafa.
We need more men and women.
Sidinga abanye basifazane nabesilisa.
And God says the trouble is there are too many.
Kanti uNkulunkulu uthi inkinga yilokho ukuthi baningi kakhulu.
I don't know whether we understand that.
Angazi uma siyakuzwa inloko.
That shows us that God is not interested in quantity, but he wants quality.
Lokho kuyasikhombisa ukuthi uNkulunkulu akanandaba nobuningi, ufuna iquality.
Then he said, look, Gideon, I can't move.
Why is it bheka Gideon, angikwazi ukusebenza.
I can't deliver you from these people. You are too many.
But angwazi ukukhulula kulabo abantu. Nibaningi kakhulu.
If I work through you, things will go wrong.
Uma ngisebenza ngawe manje, kuzokonakala izinto.
The whole thing will be spoiled.
Konke kuzokonakala.
And what does God do?
UNkulunkulu wenzani?
And he said, Gideon, open the door wide.
Wathi Gideon, vula umnyango uvule kakhulu.
Everyone who has got fear in his heart, let him go home.
Bonke abanovalo enhlizweni, mdedele ukuthi ahambe.
He says, anyone who trembles with fear,
uthi wonke umuntu oqhaqhazelayo ngovalo,
may turn back and leave Mount Gilead.
Angabuyele emuva ashiye intaba yase Gilead.
That's the first person the Lord wants to get rid of.
Umuntu oqala lo uNkulunkulu ufuna ukuthi ahlukane naye.
He says all those that have got fear in their hearts may turn back and leave Mount Gilead.
Uthi bonke laba abanovalo enhlizweni zabo bangabuyela emuva bashiye uMount Gilead.
Gilead means strong.
UGilead kuchaza ukuthi kuqinile, kunamandla.
And rocky, as a rocky mountain, a strong mountain.
Kunamadwala, kuyintaba eqinile.
He says, I don't want anybody with fear on the strong mountain.
Uthi angifuni muntu onovalo kulentaba eqinile.
Everybody who's got fear, let him turn back.
Wonke umuntu onovalo makabuyele emuva.
Anybody who fears is unfit in the Lord's army.
Lo onovalo akafanele kuba khona empini kaNkulunkulu.
He shouldn't be there. He should be at home with his wife and sleep with her under one blanket.
Akufanele ukuthi abe khona lapho empini kaNkulunkulu. Kungcono abe sekhaya alale nenkosikazi embedeni wodwa.
Let him embrace his wife and his children.
Akagone inkosikazi yakhe nabantwana bakhe.
And have the family prayers and thank God that they can be happily reunited.
Bese ke bathandaze ke bambonga uNkulunkulu ukuthi bakwazi ukuthi babe ndawonye.
God can't use a person who's got fear.
UNkulunkulu akakwazi ukusebenza ngomuntu onovalo owesabayo.
You say, well, that's only a natural thing. Just a little company against all the world united.
Mhlawumbe umuntu ethi akanti kufanele ngoba bheka nampa abancane nje babhekene nezwe lonke.
We tremble if only one group goes against us.
Thina ke siyaqhaqhazela uma khona nje igroup elilodwa elibhekene nathi emelana nathi.
Maybe we just hear a person saying something against us, oh, and then we fear.
Sizwe nje ukuthi nampa abantu bakhuluma ukubi ngathi bese ke sishaya uvalo.
Just one nation says something against us.
Mhlawumbe sizwe sodwa nje esimelana nathi.
How much if people have joined forces?
Kangakanani uma abantu behlangana.
We say then it's only natural that a person will say, well, if the enemy attacks from all sides, there's no future for us.
Fanele umuntu ethi uma besihlasela nxa zonke alikho ikusasa.
If such forces are against us, well then we must tremble because of faith.
Uma ngabe kukhona amandla angaka ahlangene ngathi ayibe kufanele ukuthi siqhaqhazele.
Then people may suffer of depression and sleepless nights.
Kungenzeka ukuthi abantu bahlushwa ukucindezeleka bengakwazi ukulala ebusuku.
And worry.
Behluphekile, bekhathazekile.
It can be read upon the faces.
Futhi kungafundeka nasebusweni babo.
A person can say, well, one can understand if a person is up against such powers, it's a loss of strain.
Umuntu angathi, awu, kufanele uma ubhekene namandla angaka, ayi kuyamcindezela umuntu.
And God says, Gideon, get rid of those as quick as possible.
Wathi uNkulunkulu, Gideon, hlukana nabo ngokushesha labo.
Tell them they can go home.
Batshele ukuthi mabaye ekhaya.
Because they not fit to go into the army, they'll just be a burden.
Ngoba abafanele ukuba khona empini, bazoba umthwalo.
Just have a glimpse at your own life.
Bukusisa manje impilo yakho.
Is the fear in your own life?
Kukhona yini ukwesaba empilweni yakho?
Are you pressed down because of things?
Ucinezelekile yini ngenxa yezinto?
And worried.
Futhi ukhathazekile.
Well, a person like that is no good.
Umuntu onjengalokho hayi ngeke asize ngalutho.
And God knows why he sends him home.
Futhi uNkulunkulu uyazi ukuthi kungani ukuthi amthumele ekhaya.
I was reminded the other day when somebody told me about Luther.
Ngakhunjuzwa kulezi nsuku lapho omunye engixoxela ngoluthela.
When he was depressed.
Lapho ecinezelekile.
There were some days that were very dark.
Bekhona izinsuku ebezimnyama kakhulu kuye.
And then his wife came.
Kafika inkosikazi.
All dressed in black.
Egqokile okumnyama zokuzila.
And when he looked up, he was amazed and he says, "Man, who's died?"
Lapha embona wamangala wathi kanti ubani ushonile.
And she said, "Haven't you heard the news yet?"
Wathi kanti awuzwanga izindaba na?
Because news spread very fast.
Ngoba izindaba ziyagijima.
And she says, "God has died."
Wathi uNkulunkulu ushonile.
And then he caught on.
Why say kuzwa ke lokho akakushoyo?
So I said to our visitors, "Now I know what to do when I get those kind of people here."
Ngase ngathi kuze sivakashi zethu, sengiyazi manje ukuthi yini ufunde ngikwenze uma sithole lolo hlobo lwabantu.
I've got to get a black suit as well and a black tie and a black shirt.
Ufunde ngithole isuti elimnyama no tie omnyama ne shirt elimnyama.
Then I can maybe be a help to those people.
Mhlawumbe ngizokwazi ukubasiza abantu abanjalo.
Maybe God knew that there were such wives at home. That's why he said the husband's home. It would have been very nice.
Mhlawumbe uNkulunkulu wayazi ukuthi bakhona lolu hlobo lwamakhosikazi emakhaya abazokwazi ukusiza amadoda abo.
Would have been wonderful if the men would have gone home and those women would have gone on strike and said, "We won't sleep with you. If you don't go, we go."
Bekuzoba kuhle ukuthi uma bekhona lolu hlobo lwamakhosikazi emakhaya azoteleka azothi ngeke silale nani uma nilolu hlobo lamadoda.
What impression do you get of all those women when the men came back that embraced their husband with a holy kiss and went down on their knees and said, let's thank the Lord that he's been so good to us that he sent you back home.
Uzocabangani ngalolu hlobo lamakhosikazi uma amadoda efika ekhaya azothi hawo masimbonga uNkulunkulu ngokuthi hawo usufika ekhaya uNkulunkulu ukuthumela ekhaya.
A person who has got no eyes would say that must have been a great revival.
Umuntu obenganamehlo ukubona bezothi hawo bekuyimvuselele inkulu ngempela leyo.
And they would have spoken of the wonderful prayer meetings they have had in their homes.
Bazokhuluma ngekhathi zomthandazo esimnandi babenazo emakhaya abo.
But everybody who is not spiritually blind says, how could any one of them turn back?
Kodwa umuntu unakukhlukanisa ngokomoya ubezothi bebengabuyela kanjani emuva na.
Those people, they missed their reward.
Laba bantu balahlekelwe umvuzo wabo.
And the greatest experience that could have ever been theirs.
Balahlekelwa kakhulu umsebenzi kaNkulunkulu ezimpilweni zabo.
Well, we've got to stop there, otherwise we won't get further.
Kudingekile ukuba sime lapho ngale kwalokho asizokwazi ukuqhubeka.
And 22,000 men turn back.
Izinkulungwane ezingamashumi amabili nenkulungwane embili babuyela emuva.
Spiritually, very often the majority is wrong.
Ngokomoya kaningi uzothola ukuthi iningi lisephutheni.
We'll always find that in the Bible.
Sikuthola lokho njalo eBhayibhelini.
The prophets and the men of God were always in the minority.
Abaprofeti namadoda kaNkulunkulu babe bancane babaqhathanisa nabanye.
And the Lord himself said, the broad way, that's where many people go.
INkosi uJesu qobo lwakhe wathi indlela ebanzi lapho iningi liyakhona.
And the narrow path, only a few.
Endleleni encane bayincosana abayifumanayo.
And 22,000 men turned back.
About 22,000 amadoda babuyele emuva.
22,000 people had fear in their hearts.
About 22,000 babenovalo enhlizweni zabo.
If there's somebody with fear here tonight, it would be good if today would be your day where you could be saved from your fear.
Uma ekhona onokwesaba enhlizweni yakhe namhlanje, kungaba kuhle ukuba wena usindiswe kulolu valo.
Otherwise, you're no good and you're unfit to enter the Lord's army and be a soldier of the cross.
Ngale kwalokho awufanele ukuba ungene empini kaJehova ube yisosha lesiphambano.
You'll just be a soldier of your fear.
Uzoba yisosha nje lo valo lwakho.
No matter with what difficulty or opposition you are faced.
Akusho lutho ukuthi ubhekene nezitha ezingakanani.
The whole world is against you.
Noma izwe lonke libhekene nawe.
You dare not fear if God sends you.
Akumele ukuba ube novalo uma nguNkulunkulu okuthumayo.
And you dare not hesitate if God calls you.
Akumele ukuba unqikaze uma nguNkulunkulu ekubiza.
And the Lord said to Gideon, there are still too many men.
Nkulunkulu wathi kuGideon, basebaningi kakhulu.
God has got a problem here.
Unkulunkulu unenkinga la.
And the problem is that there are too many.
Inkinga hiyo le ukuthi baningi kakhulu.
The Christian world says there are too few. We need more.
AmaKristu athi bancane siyabadinga abaningi.
The Lord says there are few. Pray that there'll be more.
INkosi ithi bancane khuleka kuba babe baningi.
Yes, there are indeed too little, but of the right kind, too many of the wrong.
Yebo, kuyiqiniso ukuthi bancane kulabo abadingekayo, kodwa kulolu hlobo olu wrong baningi kakhulu.
And God says, Gideon, there are still too many.
Unkulunkulu ethi Gideon base baningi.
Do you see where the problem lies?
Uyayibona ukuthi inkinga ikuphi?
Do you see where God points it?
Uyabona lokhu uNkulunkulu akakhombayo na?
And with what God is busy.
Nalokhu uNkulunkulu akakwenzayo na?
He says, now you take them down to the water.
Uthi bayise emanzini manje.
And now I will sift them for you.
Uthi mina manje engizobakhlukanisela bona.
Now God undertakes the sifting.
UNkulunkulu manje ohlukanisayo.
At first, he says it's of their free choice.
Okokuqala uthi hayi bangayikhethela bona.
But he says now I'll have to sift them. And you will have to send them back.
Uthi mina manje engiyobahlukanisa futhi kuzodinga ukuthi ubabuyisele emuva.
If I say this one shall go with you, he shall go.
Uma ngithi lo uzohamba nawe, uzohamba nawe.
But if I say this one shall not go with you,
uma ngithi lo ngeke hambe nawe.
That man shall not go.
Lo akumele ukuba ahambe nawe.
Remember that here are 10,000 people that are determined to go into battle.
Kumbula nampa abantu abayizinkulungwane zishumi abayimisela ukungena empini.
Let's be bangbroken. They not people with no backbone.
Abanalo uvalo abasibona abantu abanginamgogodlo.
They've got no backbone. The wife has got to be their backbone.
Abanye abanginamgogodlo. Inkosikazi kumele ukuba ibe umgogodla wabo.
I told once of a German preacher who said there are two ways of interpretation.
Ngake ngakhuluma ngumshumayeli ongumJalmane wathi kukhona izindlela ezimbili zokuthatha lokhu.
He says the one is that the wife is the backbone of the husband.
Uthi okunye ukuba inkosikazi uyena ongumgogodlo.
And the other is that the woman is this of the husband.
Kanti okunye ukuthi into inkosikazi ingumlomo wendoda.
So he says he doesn't know which is true.
Uthi akazi ukuthi ikuphi okuyiqiniso.
Most probably one of the two.
Ngibona ukuthi okoda phakathi kokubili kuyiqiniso.
Maybe these people that had to go home.
Mhlambe labo abebekudingekile ukuthi babuyele ekhaya.
Did so because they had no backbone.
Bakwenza kanjalo ngoba benganamgogodla.
But these people had backbone.
Kodwa laba bantu babenawo umgogodla.
And they were prepared to go into battle.
Futhi babeyimisela ukungena empini.
Even if it cost their families.
Noma ngabe bekubiza imdeni yabo.
And they were prepared to die. And let their families go on without a husband.
Babelungele ukuba bafele empini imdeni yabo iqhubeke ngaphandle kwabo.
And God said, Gideon, now I will have to do the sifting.
Wathi uNkulunkulu, Gideon, imina manje engiyokuhlukanisa.
But if I say that man has got to go back, he must go home.
Kodwa uma ngithi lo muntu makabuyele ekhaya, kumele ukuba abuyele ekhaya.
And if I say he must go, he must go.
Uma ngithi makahambe, kumele ukuba ahambe.
You see, God emphasizes that.
UNkulunkulu uyagcizelela lokho.
Because when Gideon says, look, you've got to go back, the person won't be prepared. He'll say, no, I'll go into battle.
Uma uGideon ethi kuye, hayi, buyela emuva ndoda, ethi angikwazi, ngifuna ukuthi ngiye empini.
You know, a person can be very stubborn and stiff-necked.
Uyazi ukuthi umuntu angaba nenkani.
Some people don't want to be told.
Abanye abafuna ukuthi batshelwe.
They'll just go through with it.
Bavele bayacindezela nje baye phambili.
And God says, Gideon, if I say he must not go, then he must not go.
Uthi uNkulunkulu Gideon, uma ngithi mina akumele ukuba ahambe, akumelwe ahambe.
Because they are still too many.
Ngoba bese baningi kakhulu.
I don't want these people.
Angibadingi laba bantu.
They'll spoil things.
Bazokona izinto.
They want to be there, but they shouldn't be there.
Bafisa ukuba khona kodwa kumele ukuthi babe khona.
The problem with the Lord's army is not that there are not enough warriors or soldiers.
Inkinga maqondana nempi kaNkuluNkulu akusikona lokho ukuthi bancane kodwa baningi kakhulu.
The trouble with Christianity today is not that there are enough Christians in the world. We have too many people in the Lord's work.
Inkinga namhlanje maqondana nabakholwayo akusikona lokho ukuthi bancane kodwa baningi kakhulu emsebenzini kaNkuluNkulu.
The sooner we can get rid of many, the sooner God can work.
Uma sikwazi ukuthi sibakhiphe abanye, uNkulunkulu sezokwazi ukuthi asebenze.
There are too many that make it impossible for God to work.
Baningi abamthiyayo uNkulunkulu ukuba angakwazi ukusebenza.
They want to be there and they shouldn't be there.
Bafuna ukuba khona kanti akumele ukuthi babe khona.
I think that this is God's word that we have read.
Lokho esikufundile ngibona ukuthi kuyizwi likaNkulunkulu.
And that God is speaking to us even through this.
Futhi uNkulunkulu ukhuluma nathi ngalo.
In actual fact, before the outpouring of the Holy Spirit, end of 66, God dealt with us all along, speaking to us through Gideon.
Empeleni ngaphambi kokuthululu kaMoya Ongcwele ngo-1966, uNkulunkulu bekhuluma nathi kakhulu ngoGideon.
And at the time, we were too many.
Nangaso leso sikhathi, thina besibaningi.
And we were only 40, 50, 60 people.
Kanti besingabantu nje about 40, noma 50, noma 60.
And we were too many.
Kanti besibaningi kakhulu.
And God couldn't move.
UNkulunkulu behluleka ukusebenza.
And a sifting had to take place.
Bekumele ukuthi kube khona ukuhlukaniswa.
But before that, everybody whom it didn't suit could go home.
Ngaphambi kwalokho noma ubani ubengakuthandi lokho bengabuyela emuva.
God doesn't force people into his army.
UNkulunkulu akabaphoqi abantu ukuthi mabangene empini yakhe.
So if you have doubts or fear, if you think, will we succeed? Will we be able to make it? Forget about it.
Uma ngabe unokungabazi ukuthi hayi sizophumelela yini, khohlwa ke.
And then he says, now I will sift them.
Uthi mina ngizobahlukanisa manje.
Just take them down to the water.
Bayise manzini.
But don't tell them the secret.
Ungabatsheli imfihlakalo.
I'll tell you, but you just hold a muy dop. Look carefully at them.
Imina ngizokutshela kodwa wena babukeza nje kahle.
If they go down on their knees and drink.
Uma ngabe baye emadolweni lapho bephuza.
Another translation says if they go down on their tummies, on their bellies, flat on the ground and drink.
Elinye ihumusho lithi uma ngabe balala ngesiso lapho bephuza.
All those are disqualified.
Bonke labo balahliwe bayalahlwa.
They must not go.
Akumele ukuthi bahambe.
But those that just bend and lap the water like a dog, take the hand, throw the water into the mouth, only those have got to go.
Kodwa laba abachaphayo njengezinja bathatha amanzi ngesandla bachaphe njengezinja ilabo kumele ukuthi bahambe.
That's the difficult way.
Ileyo ndlela elikhuni.
The comfortable way is you go down on your knees. That's the easy way.
Indlela elulu kuba uye emadolweni noma ulale ngisizo.
And then out of all those thousands of people, only 300 drank the way God said they should.
Kulezo inkulungwane amakhulu amathathu kuphela aphuza ngaleyo ndlela uNkulunkulu bekumnelisa yena.
They were going into battle.
Bezongena empini.
And if you go into battle, there's no time for comfort.
Uma ungena empini, asikho isikhathi sokunethezeka.
A person wants to see the missionary field, a person wants to see revival, and he wants a comfortable bed.
Umuntu ufuna ukuthi abe missionary, kanti usafuna nombhede unobuntofuntofu.
And he's still got time for food.
Usenesikhathi futhi sokudla.
Still got time for comfort or luxury.
Usenesikhathi sokunethezeka.
God says, I'm sifting them.
UNkulunkulu ethi, imina ngibahlukanisayo.
I can't use those people.
Angikwazi ukusebenzisa laba bantu.
But to go down on your knees, it looks so nice.
Ukuya emadolweni kubukeka kahle kangaka.
We could even say, well, going down on your knees, they were even praying for the water.
bese ngathi hayi mabe yamadolweni kuchaza ukuthi babe khulekela amanzi.
And some things they shouldn't even pray, they should be like dogs.
Kodwa kokunye akumele ukuthi ukhuleke kufanele ukuthi ube njengenje.
That goes against our sense.
Lokho kuyaphambana nenzinqondo zethu.
That's why I say God does it just opposite. He does it the wrong way.
Iko ngithi uNkulunkulu kaningi ukwenze ngendlela ephambene nathi ngendlela ebuke ukuthi ayilungile.
Put it to the vote. He's even losing his vote.
Tua akvote kanti naleyo vote ahambi ngendlela akacabanga ngayo.
300 out of all those thousands.
Amakhulu amathathu kuzo zonke lezo inkulungwane.
And that's God's way.
Kanti kuyindlela kaNkulunkulu.
That's the unpopular way.
Indlela engathandeki kubaningi.
The insignificant way.
Indlela engabukeki.
The wrong way.
Indlela engalungile.
That's God's way.
Yona ndlela kaNkulunkulu.
Is that where you are?
Kuyilapho yini lapho ukhona na?
And then God said, Gideon, now let everyone go to his own place.
Wayesithi uNkulunkulu, Gideon, yilona lo manje makaye endaweni yakhe.
These people have shown by their actions and by their deeds that they've got their own place.
Laba bantu bakhombisile ngendlela babekwenza ngayo ukuthi banendawo yabo.
And God says, let them go where they belong.
Bathi uNkulunkulu mabaye lapho ukufanele khona.
Give me these 300.
Ngiphe lamakhulu amathathu.
They haven't got their place.
Abangenayo indawo yabo.
Their place is my place.
Indawo yabo kuyindawo yami.
And I'll work through these 300 people.
Ngizosebenza ngabo labo abangamakhulu amathathu.
I'll deliver and overcome all these joint forces because of these 300 men.
Ngizokwazi ukunqoba bonke laba bantu, zonke lezi nkulungwane ngalamadoda amakhulu amathathu.
I wish we had time to go into detail and talk more about the meaning of these things.
Ngifisa ukuthi besinaso isikhathi sokuba sijule sikhulume ngencazelo yakho konke lokhu.
But I'm just giving you a bit food for thought, something to digest.
Kodwa nginikeza nje okuthize eningadlinza ngakho netshise ngakho.
So if we even don't have a service tomorrow the whole day, then you should have more than a service for hours if you just digest what you are told.
Noma ngabe singenayo inkonzo kusasa usuku lonke, kodwa bekumele ukuthi ube nakho kuningi ungetshisa ngakho.
Sometimes we are too busy with those things, with services and things, and we don't digest that which God has given us.
Kaningi sisebenzisa isikhathi eside kuba sibe senkonzweni kanti asiyiniki ithuba kuba setshise ngakho.
And God said, let everyone go to his place. Every one of these persons had his place.
UNkulunkulu wathi yilona lo makabuyele endaweni yakhe. Yilona lo ube nendawo yakhe.
Haven't you got your place?
Wena awunayo indawo yakho na?
Just tell me when you got to KwaSizabantu, what did you expect?
Awungitshele lapho uze KwaSizabantu, ubulindela ini na?
Didn't you come with your place? What about your preconceived ideas?
Nawe awufikanga yini na unendawo yakho? Ngoba unendlela yakho.
And if you don't find the thing as you expected, then you say, oh, there's nothing, or you write it off.
Uma ufica izinto zingahambisane nendlela wena ukubona ngayo, bese ke uvele uthi hayi ayikho lento.
You who want to go into the mission field, want to be work for the Lord, you want to serve the Lord, look, if you've got your own place, stay where you are.
Wena ufisa ukuba ukushumayela ivangeli, uyibe yimissionary kanti unendawo yakho, hlala khona lapha endaweni yakho.
The sooner you get back, the better for the Lord's kingdom.
Ngokushesha buyele endaweni ubuyele emuva kuzosiza umsebenzi kaNkulunkulu.
God can't use anybody who's got his own place.
UNkulunkulu akakwazi ukusebenza ngomuntu onendawo yakhe.
The Lord says, look, the birds of the air, they've got their nests. Die Wandervögel haben ihre Neste.
UNkulunkulu uthi buka izinyoni zezulu sinazi izidleke zazo.
The foxes have got their holes.
Nempisi inendawo yazo.
But the Son of Man has got no place to lay down his head.
Kodwa indodana yomuntu akanayo indawo yokubeka ikhanda lakhe.
You know where his place was, only the Father's will.
Uyazi ukuthi indawo yakhe yayikuphi na? Bekuyintando kaNkulunkulu.
That was his place.
Bekuyindawo yakhe leyo.
That was God's place.
Indawo kaNkulunkulu.
He didn't have a place.
Ubengenayo enye indawo.
The foxes have got their holes.
Impisi zinendawo zazo.
And the Lord Jesus, when he spoke, you know about that man, he says, go and tell that fox. And when the Lord Jesus speaks about birds and foxes, don't think of those animals. He's talking about human beings. There's a possibility that we've got birds and foxes here in this meeting tonight. People with their holes and birds with their nests.
Abantu abanezindawo zabo futhi banezindleke zabo.
But that's not where you'll find the Lord Jesus.
Kodwa uJesu ngeke umfice lapho.
But he gives you a free ticket and he says you go to your place.
Kodwa kunikeze ithikiti nelayinsenzi ethi khululeka uye endaweni yakho.
Even Judas Iscariot had his place.
Ngisho no Judas Iscariot wayenendawo yakhe.
And he went to the place where he belonged.
Waye endaweni lapho bekufanele ukuthi abe khona.
He said to Gideon, let everyone go to his place.
Wathi kuGideon, ilona lo makabuyele endaweni yakhe.
How marvelous it would be if God could just reveal your place tonight.
Bekuzoba isimanga kangakanani uma uNkulunkulu bengakwambulela indawo yakho namhlanje kusihlwa.
How wonderful if God could reveal and show us the nest of every one of us and the whole of everyone.
Kuzoba isimanga uma uNkulunkulu ubengasambulela isidleke nendawo yayilona lo.
Would you be happy
ubuzojabula na
if your place could be revealed?
Uma indawo yakho bekungambulwa.
Well, never mind if it's not done today. A day will come when God will expose you before heaven and earth.
Uma kungenzeki namhlanje kuzofika usuku lapho uNkulunkulu ezokudalula phambi kwezulu nomhlaba.
The Lord Jesus went with a whip into the temple and said, you made this, which should be the Father's house, a den of murderers.
UJesu wangena ethempelini ngeswepu ethi le ndawo bekumele ukuba kube indawo kaNkulunkulu kodwa naye yenze ukuthi kube umgede wezigebengu.
In other words, these churchgoers made the church the den, the hole, the pit, the dungeon where the murderers gathered.
Ngamanye amazwi laba bantu laba lamakholwa ayenze le ndawo ukuba kube ngumgodi wababulali.
In actual fact, those churchgoers were murderers.
Empeleni labo ababayesontweni babe ngababulali.
And the church was the place where they hid.
Isonto bekuyindawo lapho bebeyifihla khona.
But the Lord Jesus took a whip and he chased them out of their den.
Kodwa uJesu wathatha iswebhu wabaxosha wabakhipha kulomgodi wabo.
Even if the Lord today allows you and says, well, then you go to your place. But remember, one day he'll whip you out of it.
Noma uJesu namhlanje ekudedela ethi buyele endaweni yakho, kodwa ngolunye usuku uzothatha iswep akhiphe kuleya ndawo.
Now, the last point.
Iphuzu lokugcina.
Gideon called these 300 men.
UGideon wabiza lamadoda amakhulu amathathu.
He divided them,
wabahlukanisa,
those 300 men into three companies.
Amadoda ngamakhulu amathathu, amaqembu amathathu.
He placed trumpets and empty jars into the hands of them.
Wabanikeza amacilongo nezitsha ezingenalutho.
With torches inside.
Kube namathoshe ngaphakathi.
Everyone had to have an empty jar.
Ilona lo bekumele ukuthi abe nesitsha esingenalutho.
Has your jar been emptied?
Isitsha sakho asinalutho na?
Have you been emptied?
Nawe awunalutho ngaphakathi, sekhishwe konke.
With only a torch inside, that flame of fire.
Kuphela kube nesibani ngaphakathi, lelo lamba langabi lomlilo.
Everyone had to have this jar that was empty with that torch burning inside.
Ilona lo bekumele ukuthi abe naleso sitsha esinganalutho, kuphela kube nesibani ngaphakathi esivuthayo.
Because that light can't burn properly if that thing hasn't been emptied.
Ngoba leso sibani ngeke sivuthe sikhanye kahle, sikhanyise kahle uma ngabe kukhona ukuthiza ukuthiyayo lokho.
We need to be emptied of self.
Kumele kuba kukhishwe ubumina.
Self will.
Intando yethu.
Egoism.
Ubumina.
There are 1,001 things we've got to be emptied of.
Kukhona okuningi kumele kuba kukhishwe kuthina.
Every jar in the hand of these 300 men had to be an empty jar.
Yileso naleso sitsha kulamadoda bekumele kuba kube isitsha esingenalutho.
With that torch shining.
Kube nalelo naleso sibani sikhanye.
Not just a little light, but just about a beam of light in it.
Hayi ukhanya okuncane kodwa kube ngukukhanya okukhulu.
In actual fact, these 300 men took over the trumpets of all the others and even the provisions.
Empeleni lamadoda angamakhulu amathathu athatha amacilongo awubonke lamanye amadoda ngisho nokudla kwabo.
That should inspire us to be true soldiers of the cross.
Bekumele kuba lokhu kusifaka umoya ukuba sibe ngamasosha esibili esiphambano.
They've got the crowns of the others.
Bayithola imqhele yalaba abanye.
They've got the reward of the others.
Bathola umvuzo walaba abanye.
The others lost it.
Laba abanye balahlekelwe yikona.
The Lord Jesus said, hold on to what you have, that not the others come and take it and rob it from you.
UJesu wathi bambisisa lokho nakho ukuba abanye bangafiki bakuphuce lokho.
And the Lord says, from him who hasn't got will be taken what he's got and given to him who's got a lot.
UJesu wathi lo onganakho nalokho okuncane anakho uzophucwa ikona kunikezwe abanye.
And then Gideon said to these 300, now watch me.
UGideon wayesethi kulamakhulu amathathu, ngibukeni manje.
Follow my lead.
Ngilandeleni.
Do exactly as I do.
Yenzani ngqo ngendlela mina engenza ngayo.
And blow your trumpets and shout for the Lord and for Gideon.
Bethane macilongo enu nimemeze nithi uka Gideon noka nkulunkulu.
God's fight was Gideon's fight.
Impi kaNkulunkulu bekuyimpi kaGideon.
Gideon identified himself with the Lord.
UGideon wasihlanganisa noNkulunkulu.
Gideon just didn't say, well, it's God's fight, it's just for God.
Akashonga ukuthi hayi kuyimpi kaNkulunkulu nje kuphela, kuyimpi yakhe.
He didn't just say God is at stake.
Wa akashonga kuphela ukuthi hawu uNkulunkulu kuphela okukulendaba.
But I as well.
Kodwa ngisho nempilo yami ikhona la.
We know everyone, even a son, if he drives the father's car.
Siyazi ukuthi noma ubani indodana mayishayela imoto kababa.
He'll drive it any old how.
Uzoyishayela noma kanjani.
It doesn't matter even if he revs it or he doesn't take care of it.
Akanandaba noma idumisa kakhulu akanandaba.
But if you say this is now your car.
Kodwa mosuthi kuyena nansi imoto yakho.
He doesn't even want another person to drive that car.
Akafuni ngisho nomunye kuba ashayele leyo moto.
And he handles it with care.
Futhi uyiphathe kahle.
In actual fact, it shouldn't be like that.
Empeleni akumele ukuthi kube njalo.
It just tells us, shows us that there are still some devilish things in his life.
Kuyasikhombisa nje ukuthi kusekhona kukaSathane empilweni yakhe.
We should love others just as we love ourselves.
Kumele ukuba sithande abanye njengoba sizithande thina.
And we should treat other people's things just as we treat our own things.
Siphathe okwabanye abantu njengoba siphathe okwethu.
And what we want others to do to us, we should do to them.
Lokho sikufisa ukuthi abanye basenzele thina, kumele ukuba sibenzele bona.
But Gideon knew this is not just God's battle.
Kodwa uGideon wayiqonda ukuthi akusiyona impi kaNkulunkulu kuphela.
It's his battle as well.
Kodwa kuyimpi yakhe futhi.
It's not just that God will lose a battle.
Akukhona nje ukuthi uNkulunkulu uzonqotshwa impini.
But that his very life is at stake.
Kodwa ngisho nempilo yakhe angayilahlekela ngisho nempilo yakhe.
And he didn't want to let God down.
Futhi wayengafuni ukumdumaza uNkulunkulu.
Because he knew that it would be his own downfall.
Wayazi ukuthi kuzoba ukuphela kwendaba yakhe.
And he could say it's God's battle and it's my battle.
Wayekwazi ukusho ukuthi kuyimpi kaNkulunkulu kuyimpi yami futhi.
Have you ever looked at the Christian life like that?
Usuwake wayibuka impilo yokukholwa ngaleyo ndlela na?
Some say, oh, it's only God.
Abanye bathi ha uNkulunkulu nje indaba yakhe.
God is a sovereign God.
uNkulunkulu nguNkulunkulu obusayo.
If God wants to do it, let him do it.
Umuntu ethi uNkulunkulu efuna ukukwenza, makakwenze.
Right through the Bible, we find that it's God's battle and it's Gideon's battle.
Kodwa eBhayibhelini lonke sikuthola lokuthi kuyimpi kaNkulunkulu kanti kuyimpi kaGideon futhi.
The Bible says, work out your own salvation with fear and trembling.
iBhayibheli lithi, fezani ukusindiswa kwenu ngokwesaba.
That's not that fear and tremble that made these people go home.
Akusikona lolu hlobo lokwesaba nokuthuthumela okwakwenza ukuthi laba bantu babuyele emuva babuyele emakhaya.
Work out your own salvation with fear and trembling.
Kodwa kuthiwa fezani ukusindiswa kwenu ngokwesaba nangokuthuthumela.
Why? Because it is God who works both to will and to do.
Nani na ngokuba uNkulunkulu osebenza kini nokuthanda nokwenza njengentando yakhe.
You see, it is God's battle and it's Gideon's battle.
Uyabona ukuthi kuyimpi kaNkulunkulu kanti kuyimpi kaGideon futhi.
And Gideon went into the yoke. The Lord says we should take his yoke upon us. It's him and you in one yoke.
UGideon wamukela ijoke likaNkulunkulu wangena kulo. iBhayibheli lithi asithathe ijoke likaNkulunkulu uyena kanye nathi.
And he said, the first thing he says, now watch me.
Into yokuqala wathi ngibukeni manje.
Would you dare say such a thing?
Wena ungakwazi ukusho kanjalo?
Do you invite us all to look at you?
Ungasimema sonke ukuba sikubuke, sikubukusise.
To watch you.
Ukukubuka nokukubukusisa.
The last week, the last month.
Isonto lokugcina, inyanga yokugcina.
Could you tell everybody who got into contact with you that watch me?
Ungatshela noma ubani othintene nawe ngibukeni.
Is there nothing of which you would be ashamed?
Akukho lutho ubunganamahloni ngakho na?
Isn't there something you said and something you did of which you would be ashamed?
Akukho lutho obukushilo noma mhlawumbe ubukwenzile ubungaba namahloni ngakho na?
Could you tell that person concerned, watch me?
Ungamtshela nalomuntu ukuthi ngibukeni.
Follow my lead and do exactly as I have done.
Ngilandeleni wenze ngqo njengokuba ngenze mina.
The Bible teaches us all over that we should be an example to others.
IBhayibheli liyasifundisa yonke indawo ukuba asibe isibonelo kwabanye.
In word, in action, and in behavior.
Ngezwi, ngesenzo, nangenkambo.
We should be an example even in purity.
Kumele ukuba sibe isibonelo ngisho nangokubumsulwa.
He said, Timothy, when you with young girls, treat them as your own sisters.
Wathi Timotheo, umuna mantombazane, waphathe njengodadewenu.
What would you think of a boy who lusts after his own sisters?
Ubungathini ngomfana ukhanukela udadewabo na?
Well, we live in the last times that are terrible times where there are some sex maniacs in this world.
Siphile esikhathini sokugcina lapho bekhona abantu besanganiswa bayizinhlanya zenkanuko.
Khona umuntu ongakhanukela udadewabo.
Is there somebody that can lust after his own sister?
Kodwa nokho ziyenzeka izinto ezinjalo namhlanje.
But today such things happen.
IBhayibheli lasho phela lathi izinsuku zokugcina kuzoba izinsuku ezinzima.
The Bible tells us that the last days will be terrible days.
Kodwa kuthiwa wena yiba isibonelo kwabanye.
But you are told you must be an example to others.
Uma uhlangana nezintombi Timothy.
Timothy, when you meet up with girls,
intombi uyiphathe njengodadewenu.
Take that girl and treat her as your own sister.
Uma uhlangana nentombi esekhulile noma umuntu osekhulakhulile, umphathe njengoma wakho.
And if you meet up with older women, then treat that older woman as your own mother.
Indodana ingamkhanukela unina emzeleyo.
Can a man lust after his own mother who gave birth to him?
Yebo, umuntu wesihoko angakwenza lokho.
Yes, a hellish person can do that.
Kodwa izwi lithi yibe isibonelo.
But the word says be an example.
Kuthwa ngisho nendoda endala ungayisukeli nje uyithethise, kodwa umphathe njengoyihlo.
The word also says that you shouldn't rebuke an older man harshly, but correct that older person as your own father.
UGideon wavuka wathi madoda bukani mina.
And Gideon says, men, look at me.
Bekani mina.
Look at me.
Waba example.
He was an example.
Siyaba samplela abantu namhlanje.
Are we an example to people today?
Singasho yini ezweni sithi bukani thina.
Can we say to the world, look at me?
Uma ukhulumisa umuntu noma usola umuntu ungasho akubantu ukuthi ngibukeni ikwenze lokho engikwenzayo.
When you speak to somebody, when you correct somebody, can you say to others, look at me and follow my example?
Nampa ke abaholi bonqobo.
Here are true leaders.
Asifuna abantu abajaha ikhundla.
We don't want people who just want position.
Awamunya gqaba afuna umuntu onamandla ukuba athole isikhundla.
Some people follow certain rituals to get hold of position.
Uma ufuna ukuba umholi, yiba umholi ngempilo oyiphilayo.
If you want to be a leader through the life that you live.
Hayi ngale nto oyikhulumayo.
Not only through what you say.
Ukubangwa izikhundla.
Where people fight for position.
Abantu babulalane bachitha igazi.
Where people even kill each other and shed blood.
Niyazi phela ukuthi igazi lokuqala ukuthi lachithelwa phi?
Do you know where the first blood was shed?
Igazi laqala alichithelwanga ematshwaleni.
The first blood was not shed at a beer party.
Igazi lokuqala alichithwanga kubangwa izintombi.
It wasn't shed there where people were fighting over a girl.
Namhla gcwele abantu abafayo bebulalana kenxa kagoloko.
Today many people kill each other because of alcohol.
Bebulalana kenxa yezintombi.
Because of fighting over a girl.
Kodwa igazi lokuqala lachithekayo emhlabeni.
But the first blood that was shed on earth.
Lachithwa enkonzweni abantu bebanga isikhulu.
was shed in a service where people were fighting over position. The first blood that was shed at a prayer meeting.
In the place of worship, that's where the first blood was shed. And it hasn't stopped since.
Futhi kuzwe manje akuphelanga.
Even today, the blood is still flowing.
Ngisho namhlanje igazi lisageleza.
You can kill a person with words and you can kill him with thoughts.
Ungambulala umuntu ngezwi nangemcabango.
Even if that person is still alive, but there's a corpse before God in heaven.
Noma ngabe lo muntu esaphila kodwa phambi kwakhe uNkulunkulu kukhona isidumbu.
And God says, you the murderer of that corpse.
uNkulunkulu uthi wena ungumbulali walo muntu.
Gideon said, watch me.
uGideon wathi ngibukeni mina.
Follow my lead.
Landelani mina.
He showed the people how to do it.
Wabakhombisa abantu ukuthi kwenziwa kanjani.
We criticize people.
Thina sisola abantu.
We find fault with them.
Sithola amaphutha kubona.
But let me tell you, as sure as you find fault with those other people, most probably your hell will be double that of theirs.
Kodwa ke ngikutshele njengoba sola abanye abantu, isihoko sakho soba siphindiwe kunesihoko sabo.
If you don't show them how it's done.
Uma ungabakhombisi ukuthi kwenziwa kanjani.
Everybody can criticize.
Noma ubani engasola.
Everybody can find fault.
Noma ubani engathola amaphutha.
And some days ago I said that is the speciality of those that are on the wrong road.
Ngaphambi kwensuku ngishilo ukuthi abanye abangeke endleleni bayizincwadi kuloko.
If you want to see the wrong of others, then you'll judge others according to yourself.
Mawufuna ukubona amaphutha abanye, nawe uzoba sephutheni, futhi uzobahlulela ngendlela obona ngayo ngimpilo yakho.
Birds of one feather flock together.
Izinyoni ezinempaphe ezifanayo zihamba ndawonye.
You say you don't flock together. Of course you do, even if you are not with them, but you're flocking to their mistakes.
Mhlawumbe wena uthi hayi angihlanganise nabanye. Kanti uzihlanganisa namaphutha abo.
Maybe you're the first one to notice it.
Mhlawumbe wena ngokuqalo okubonayo noma okuphawulayo lokho.
But if you're on the right track and you see people doing it the wrong way, then you'll do it the right way.
Uma usendleleni eyona yona bese ubona abantu benza ngendlela engafanele, wena uzobakhombisa indlela eyona yona yokukwenza.
And you'll want to be an example.
Uzofisa ukuba isibonelo kubona.
You won't try to murder them by your words, by your actions, but you'll be an example.
Ngeke uzame ukubabulala ngezenzo zakho noma ngamazwi akho, kodwa uzoba isibonelo kubona.
You'll try to get the attraction of the others and say, watch me.
Uzozama ukwathola ukuthi bakubone, bakubuke ngokuthi ngibukeni mina.
And you'll be an example to these people.
Uzoba isibonelo kulaba bantu.
You show them how it's done.
Uzobakhombisa ukuthi kwenziwa kanjani.
Two wrongs don't make a right.
Ngoba uma uhlanganisa okungalungile nokungalungile, akwenzi into elungile.
The Bible says, overcome evil with good.
IBhayibheli lithi nqoba okubi ngokuhle.
Gideon said, now watch me.
uGideon wathi ngibukeni mina manje.
Now maybe if there would have been some super spirituals, then they would have said, no Gideon, we don't look to men, we look to God. We don't do what men tell us.
Uma kade babekhona abasemoyeni kakhulu, bebezosho ukuthi hayi Gideon, asibukeli kubantu, sibukele kuNkulunkulu. Asikwenzi lokho okushiwa ngabantu.
In actual fact, those people don't want to do what God says, they want to do what their own heart says.
Empeleni laba bantu abafuna ukwenza lokho okushiwa uNkulunkulu, bafuna ukwenza lokho okushiwa izinhliziyo zabo.
Paul says, you follow me. That's what Paul says, as I follow Christ.
UPaul uthi ngilandeleni njengokuba ngilandela uKristu.
And every one of these 300 immediately did and followed Gideon.
Yilona loku lamakhulu amathathu bakwenza lokho bamlandela uGideon.
Because they knew that Gideon does what God does.
Ngoba uGideon wayekwenza lokho obefuna uNkulunkulu.
And they went stepping in tune with Gideon at the same time with God.
Babehambisana noGideon ngaleyo ndlela babehambisana noNkulunkulu.
And what a mighty victory it was.
Abanqoba ukunqoba okukhulu.
For the rest of all eternities, the Lord says, heaven and earth will pass away, but not an iota of the word of God.
Inguna phakade lonke ngoba uJesu wathi kuzodlula konke izulu nomhlaba kodwa akukho okwezwi lami okuzodlula.
Down through all generations, Gideon is showing us how it's done.
Isizukulwane nesizukulwane uGideon usivezela ukuthi kwenziwa kanjani.
And today Gideon is telling you and me, and he says, watch me.
Namhlanje uGideon utshela wena nami ukuthi ngibukeni mina.
I wish that every one of us would catch a glimpse of Gideon tonight.
Ngifisa kwangathi ilona lo ubengabona uGideon kalfifi namhlanje.
Watch him.
Mbuke.
And may God grant that you see the significance of what he does.
Kwangathi uNkulunkulu angapha ukuba ubone ukubaluleka kwalokho akakwenzayo.
That you will do exactly what he did.
Ukuba uwenze ngqo ngaleyo ndlela akwenze ngayo.
And that's the only way that we will overcome the joint forces of the enemy.
Ileyo ndlela kuphela esiyokwazi ukuthi sinqobe ngayo amandla esitha okuhlanganisiwe.
And that God will be able to glorify and reveal his might and his power through us.
Ukuba uNkulunkulu akwazi ukwambulela amandla akhe nenkazimulo yakhe ngathi.
Shall we pray?
Asikhuleke.
Lord Jesus, please grant us an ear to hear what you have got to say.
Nkosi Jesu, sipe indlebe yokuzwa lokho okushoyo wena.
May your words not fall on deaf ears.
Kwangathi izwi lakho ngeke liwele ezindlebeni ezingezwa.
And blunt and hardened hearts.
Futhi kungaweli izinhlizweni ezibuthuntu ezilukhuni.
But that we'll be receptive and alive to your speaking.
Kodwa samukele futhi siphile maqondana nokukhuluma kwakho.
That we may be found to be true soldiers of the cross.
Ukuba sitholakale sibe ngamasosha eqiniso esiphambane.
That will be worthy of fighting the great battle of faith.
Abakwazi ukulwa impi enkulu yokholwa.
Amen.
Amen.